Bayaphuza laba bayabhala
bayeke
bayafunda
hlangahlangene nje bayayiphilela bayeke
bawenza konke
che
sashisiqinde sengane Sashi, can